ɛnna deɛ mɛtumi aka asɛm no deɛ ɔkaeɛ ne sɛ saa mmerɛ na ndisifoɔ na ayi president mahama no na ɔmayi no sɛ ɔbɛda ɔmmɔre no na ɔnyii ne running mate but sɛne na ɛsi kɔrɔ ne yɛnim sɛ ɔbɛfa ayi vice president ɛnɛ professor
Jane
Nanajma nti no president Freya na asɛm no na me sɛ ne pɔ no no sɛ o central region no asɛ yɛahoɔden kɔ fam ɛwɔ hɔ na yɛnni visibility ɛwɔ hɔ na minority leader saa mmerɛ no ato na watake over from Haruna and they were expecting to have the vice presidential candidate from the from same region
sure.
Nti wɔka sɛ we need to have some visibility there ɛno nti na ɔmo gye di sɛ
omunye obi from central region
that was asem no so ye mra mu sey sey no kura ye standing order sey sey no the minority leader or the majority leader is a person chosen by the party people in parliament and your party outside
and your party outside yes
so ntina okase wo twetwe a akọ fans baba
I didn't send baby baba
ntina me yes no amenya yi what you say
but did the reason make sense to you say party na ho ordaining the visibility e ko from my opponent after minority leader omafa omo ba be fa running mate that should be a good reason ana
well we be say me say
it didn't make sense to you
no dey mr o me person make am wasem my crew e ntwa me ho
but you were not happy with the decision
oh especially sɛ na AC kɔno sɛ manhwe yi a ɛnam so kraa ma
confusion aba party ne
me fancy the situation sɛ nka ma step aside ɛna ɛnɛ yɛde nkuguo yi na yɛ nkuguo no nso ɛnyɛ light nkuguo na sɛdeɛ mekɔka no baabia m sɛ yɛsɛ obi kora kɔtumi yɛsɛ station bi kɔtumi bɛsɛ yɛde nkuguo no wei deɛ na yɛyɛ fimfinam paa ma yɛsɛ sitro mmienu mani hahane na wei saa wei deɛ ɛkyɛ sitro mmiɛnsa nti ahu sɛ mefa no sɛ nka yɛtwuma me ntwumi bae ɛna nkuguo yi abɛyɛ a tiemi nsa bo nso refuse to resign ɛna nkurɔfo di m'akyi na hehei nka nkuguo yi bae a nka wokora nka mekora yɛbɛsaete mi sɛ meka ho bi
and
a party in Dinkugu. And then, na me nka ho. What you say? The share situation and I'm mentioning ho. And as to whether it made sense or not, no. Let me leave it to posterity.
To posterity. Yes. Wow. Yes. Wow. My friend.